Genius music. Genius music.
Fuck you, bitch. Mazza Fanta. Serious, Genie, serious.
I pretty, cause I'm too well see. Crop. 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 Crop.
Love Pussy, Genie.
Who the first school need you and the ocean need you? I love me, see ya, could you? Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Ulifos kunijua ndo ushanijua ila misija kujua. Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Siringishiwi papa, singishiwi rasta. Sizimiwi data, chaguliwi chaka. Bish kama bishi na jiseti kila sekta. Swempi madada, swempi makaka. Na mwimpia kila mtu alefikia kufanya. Na mwimpia baba bola letulia na mama. Na mwimpia mama bola ni mkuza mwana. Na mwimpia kila selene supporti wana. Afrika, Ghana, Nigeria, Zama. Burundi, Kenya, Zambia, Unyama. Swempi matusi, swachani vichupi. Gwenda moja moroto nusintegi mamluki. Chama moja morota nizungu mse wabishi. Wakitambo sisi, watu wapya sisi. Wanka kila hengo Mungu bariki. Bele ya kumbati nyuma wabishi. Bele ya kamanda piga saluti. Ufati hilevo wa ufiki. Udaki hilevo wa ushiki. Wanka kila hengo Mungu bariki. Bele ya kumbati nyuma wabishi. Bele ya kamanda piga saluti. Ufati hilevo wa ufiki. Fuck you bitch.
Drop. Drop.
Who the first school need you and the ocean need you? I love me see ya could you? Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Who the first school need you and the ocean need you? I love me see ya could you? Watoto wengine mekusa, wengine wamekuwa kazarika. Mala miserikali nanijua, kwani we mi unanijua. Hata masela maskani wakiniona wanatoka mita. Kucha hands up, 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 kucha hands up. Africa, 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 I'm too mweusi. Aichikupati opo na ukia. From a fish classic, Dudu Mavi, Javi Javi. Kwani we nani? As a big boss, I refrain wanka. I got respect to manager dunia. Anakubali sana vantu toka sinyo wefu meloi. Anakubali sana wanakuwa mkwa kutoka wesha di maila. Apila kuchoka pro wanakuwa dedi prejama. Nakubali sana chikeni kuku. Wanakuwa gomsi. Wanakuwa kikamponi nakubali sana wanakuwa lakati. Anakubali sana wanakuwa yobo Serengeti. Bila kuchoka po. Anakubali sana kizuti 047. Anakubali sana mjomba show me Kagere.